Cypher Records.
Hakuna kitu kibaya sana humu duniani kama shida, haichagui masikini wala tajiri. Hata kuwe na pesa mingi, shida vile utokeza kila siku, shida shida ishi paka siku ya mwisho. Hakuna kitu kibaya sana humu duniani kama shida, haichagui masikini wala tajiri. Hata kuwe na pesa mingi, vipi shida utokeza kila siku, shida shida ishi paka siku ya mwisho.
Shida ina ngoja ngoja,
oh shida, shida mama, oh shida,
masikini na matajiri,
oh shida,
shida mama,
oh shida,
shida ina ngoja ngoja,
oh shida,
shida mama,
oh shida,
masikini na matajiri,
oh shida,
shida mama,
oh shida.
Yapo shida ziko mama, ila usichoke nivumilie. Yapo shida ziko mama, ila usichoke nivumilie.
Riziki kwa mafungu, na anayetoa ni Mungu. Riziki kwa mafungu, na anayegawa ni Mungu.
Usichoke, mwombe Mungu. Usichoke, yeye atakusaidia.
Mama mawe,
anaweza, anaweza, anaweza. Ah,
shida ina ngoja ngoja,
oh shida,
shida mama,
oh shida,
masikini na matajiri,
oh shida,
shida mama,
oh shida,
shida ina ngoja ngoja,
oh shida,
shida mama,
oh shida,
masikini na matajiri,
oh shida,
shida mama,
oh shida.
Kama kuna kitu kinachokera moyo wangu ni wewe shida, kila unapotokea mambo huenda si kawaida. Hata kama maisha kupata kukosa ni wewe shida, shida oh shida, unakera moyo wangu shida oh shida, unakera hichi yangu. Nimefanya nini, mbona unaniandama shida, shida oh shida, unamkera raisi wangu shida oh shida, unakera kanisa langu shida oh shida, unakera inchi yangu oh shida, oh shida, oh shida.
Nachanga shida hauna galikizo, nachanga angalau ulale kidogo, nachanga shida hauna galikizo, nachanga angalau ulale kidogo. Lakini shida kila siku kwa macho, lakini shida kila siku kwa macho. Twazozana mitani na yote ni juu yako. Twazozana manyumbani na yote ni juu yako. Vijana wana kazi na yote ni juu yako. Tunakosa raha na yote ni juu yako. Shida angalau safiri kidogo, wewe shida angalau angalau safiri kidogo.
Oh shida, tatiza kila moja. Atukutaki tena we shida.